omwendo gw'abatabo kafekimbe ekya Ibrahim Magwanga eri ku mulyano ya Democratic Republic of Congo gulinye kakati bali kikumi Congo biseera kwogerera ng'erina abantu 79 abaakalangibwa okuba nga bakwadde ekirwadde ekya Ebola nga mu Uganda muntu omu yakakasibwa okufa ekirwadde kyekimu nga mekinyetuka n'okusazamu enteekateeka zonna ku lw'abajulizi olina okuwerawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga akulira ekitongole ekya Africa Center for Disease Control and Prevention Jean Kaseya alabudde nti tewanabaawo ddagala lyonna oba eddagala erigema ery'ekirwadde ekya Ebola era n'ategeeza nti bannamawanga aga Uganda, DR Congo, South Sudan n'amalala balina akakasa nti bongera okwegendereza nga bakuŋŋaanidde mu mikolo gy'okuziika abantu abafudde ekirwadde kino ekya Ebola. Kitongole ekyamerika eky'ensonga z'okutangira endwadde eki United States Center for Disease Control and Prevention kitegeezezza nti nabo bakasizza abantu babiri n'omuntu omu abaakafa ekirwadde eyakafa ekirwadde kikimu mu ggwanga erya Uganda.